I really appreciate you. May God bless you all.
Yeah. Appreciate you.
God bless you all, for you really made me so proud.
You've shown me some love.
I really appreciate you. May God bless you all.
May God bless you all.
May God bless you all.
Yeah, wow.
For you really made me so proud. I really appreciate you. May God bless you all.
You are really wonderful.
May God bless you all.
Wonderful people. My wonderful friends,
I appreciate you.
I appreciate you, my wonderful friends. You people are so wonderful. Mkwenye jeko nenu wami. Asinya konari kwania Ibonu melu menu wao Wane nobu ya kande kuwa kuyao Unu nine Njai mnine Wagadiru unu nine mwa Yake nemu unu nine nofu nofu Unuwe tika konuwe Melu melere Kukuno gondu narusike Kutoka chine keke meru Sisti Jama, Berian, Oga de Regema, Wangi Juku Nyelo Nu De Mane Nuwa, Chineke Agos Lopa Nukiyo, Obu Sio Sio Sina, Wasita Oka Nume, Wende Moga de Regema No Bodo, Akanonye Melu Kino Walipe, Juku Dalu, Oji, Boy, go to woman them, getting them on woe. I can leave woman neck and one day. Go to book and follow. Sonny can follow, gave him. If any man then what you could get very much to put magi. I got a little man. Well, even a yoga. Go to go save Africa must do less. I got a little man. Wanya mwelu gino mwelu mmano Jambu silu mwende Ifo nyichuku mwano luwe nekulu mmili Wanya jikino jikwa nive Wanya mwelu gine nuwano mwelu mmano Oga adereke mwa Keduzi eme koka Emeke jielo Emeka mwande mo Eme koka adereke mwa Oga adereke mwa Wande mo oga adereke mwa
Oga adereke mma o, onye nwere ugi n'enu uwa nwere ibe.
mma ka alusekwu soba nwanne m alusekwu nke izizi yo na n'igbo niile ọ ga-adịrị gị mma o alusekwu mbụ edi na ịga-adị odokwuru radika chukwu emeka nwe izu dake n'eli radika ọ ga-adịrị gị mma imeri imeri nne n'ụwa na ọ ga-emelu gị yo ọ bụ ịghọtali ya I appreciate you. I appreciate you. You are true friends indeed. Oh. May God bless you all for me. Oh, oh.
May God bless you all. For you really made me so.
You've shown me some love.
I really appreciate you. May God bless you. All.
May God bless you all.
May God bless you all.
Oh, oh. Wonderful people, my wonderful friends.
I appreciate you.
I appreciate you. Yaburu na kumu we diye. We gavana na Turkey. Opa na Istanbul. Yabavu kanjelu babo do gundi diebube. Abu zonye kamu nebu. Ibo unye kamu na kosi nebu. Eba mu na bonu kumamu, ona bonu kuto gwe mano na bonu kumamu. Ogwe vi chief, Prince Chris, Chimezie. Kuto gwa gadrege mano, isu aguni he me kisi bianu. Kuto gwa si isu aguni he me, we bi ni enjem we jere toki. Kuto gwa si no gadrege mano. Ọkwani ìdẹ́tọ̀ lókà gọọmenti kì í sì bí ní ẹ. Ọgá délé gí mma o. Òdòwú ọgá délé gí mma o. Prince Chris Chimezi ẹ. Onye nwere ubi na ọmọlẹ ibẹ. Ibe omi na-emerụ ụmụ ogbenye o. Ibe omi na-emerụ ụmụ ogbenye nwanne m. Ịma n'obi ya ka nna akpọwara ụwa. Onye ọbụla nye m ntị ya. Onye na-akpọ odogwu nwere ibo na-eme n'obodo. Onye na-akpọ odogwu nwere ibo na-eme n'obodo niile. Aka na odogwu ọbụrụ ọnụ gaa ine m. Ọ bụ ya ka na-akọwara ụwa o. Nna gị bụ CEO. Ibu uwe simenti o. Keji alụlụ POB. Keji kwazi ya mata iso. Onye na-amarụ ibu uwe simenti bịara abịa n'obodo. Inalu no di ma gacha bi ku white, na bi be na obo ki be. Imana tese ji ya mana na di ma, bi obi ji ya luno na di ma. Igu we cementi kan ne ku ogu ya na obodo, oba ko lu ebe naja. Oga de ni ge ma, ebe naja nki sisi na Istanbul. Kedi na Turkey na Asia. Kebe na jani gadi owu. Onye nwere gị na nwere mmadụ. Ugbebe na aja. Ọ ga-adịrị gị mma o. Ijere si na-ega adịkwa. Nna gị bụ CEO. The Eagle Global Limited. Nke dị na Turkey o. Oji mote ma ọgọ na ọkwa gị isi nke n'elu gị ezigbo mama gị nke bụrụ n'anya ezi nne nọ ga-adịrị ya mma ọ bụzi onye ka ị na-ekwunu Lady Florence o mebe nwa wufere ezi nne nọ ga-adịrị gị mma onye nwelu gị na o nwekwalụ nne nwanyị idetọ North and South. Onye ji dị ebube, ịma na ịdetọ nọta nsa ụdị ji gị dị ebube. Onye ọma ọ ga-adịrị gị mma. Wokokokoko. Wokokokoko. Ma ezigbo mmadụ adịrị ọfecha fecha. Prince ọ ga-adịrị gị mma. Ụda mkpụrụ egwu njere na ya melu m. Ọ bụ onye ka m chọọ wee jebe. Onye kan chawe jere nu o na na Ajuju kan na ju Ike chukwu madu bu egwu o Onwa nkizizi na ya melu Onwa Onwa na ku ogbe Onye melu gi no nwe kwali ibe Olugbe ma kwali ne mi ve go Ma kwali ne mi ve go Onye melu gi no nwe kwali ibe Akiva mi ne melu Noble can number one. What a queen, a me, Vago. One in a puma can you? Over the little ne puma can you? Anna Covani, a sinny bodo. I am a woman of Angelum Madu. On my sinny, a TAT. On my Tibetive. On my Tibetive. On my native law, a neck and enemy. Show me some love.
I really appreciate you. May God bless you.
May God bless you all.
May God bless you all.
Oh, oh,
oh. I really appreciate you. May God bless you all.
You are really wonderful.
May God bless you all.
Wonderful people. My wonderful friends.
I really appreciate you.
I appreciate you.